Bobby Mama Bude.
Exclusive to Zayda Hype Mag.
We back to the music. Yeah, yeah, yeah. It's Paddy and Daea. He was so cold and Veda. Bad man a come in again. Yeki di beka nunu de zeta. Who you man and him a daddy so? 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 My daddy so. My daddy so. I'm a believer. Kutina inera zaro ninga nkare kona mukazi. Ndava chikondi cheba ziva chabe wonse ni ndalama. Lahu ya mangwe. The way she love me and care for me just like me mama. Vila kufuru mwe. This girl happy and is bigger than King Kong. Big things are like so she love the mandingo. Please stop. Amani pepele la ninya mukinga neke. Chikondi cha tumutenge anani manirira monga mwana mchitenge unisekura mezo kutirero ni chenje. Huyu mwana ni madalizo. Huyu mwana ni madalizo. Huyu mwana ni madalizo. Huyu mwana ni madalizo. 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 Roberto na ye hati, she's a good woman. Mambi anani na hariro welera, anizokoneza. Mama ni peperela ninya mukinga ndeke. Chikondi chake ndiye nyumba ya tumutenge. Anani manirira monga mwana mchitenge. Unisekura mezo kutirero ni chenje. Uyu mwana ni madalizo. Uyu mwana ni madalizo. Uyu mwana ni madalizo. Uyu mwana ni madalizo. Madalizo. Madalizo.
Say the hype man.
Apita senza gaze pandisa one. Wow, twamwengea mwameno.